Sportsnet.com.
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda V O A da oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 13:29 mitirbaan hirarka FM-yada magaalooyinka qaar ayaad nagala socotaan. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 PM gowa xaggiina halka Washington ay ka tahay 13:00 PM.
waxaad nagala socotaan bogana internetka ee somali v o a dtcom. waa aroornimo talaadaha bisha diseembarna waa 16/2014. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idin kaga soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo zahra cabdi axmed.
ra-iisul wasaaraha australia tony abbott ayaa ugu horreeyey saaka waa uu ka hadlay, wuxuu ka tacsiyeeyey dadkii halkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay. Sidoo kale waxa uu sheegay in australia cashar ay ka baratay dhibaatadii ka dhacday afeegan oo dadka lagu haystay.
kaasi waxa uu ahaa wariye ibraahim cumar baafo ka hadlaya xaaladihii ugu dambeeyey ee weerarkii magaalada sydney ee dalkaasi australia oo lasoo afjaray.
waxaa kulan idiin haynaa 6 qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur oo nin hubaysan uu ku dilay gobolka pennsylvania ee dalkan maraykanka.
malaayiin dad oo ku xaniban colaada ka jirta gobolka bariga dalkaasi ukrein iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee. marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
booliiska dalka australia ayaa xaqiijiyey in 3 qof oo uu ku jiro ninkii wax afduubtay ay dhinteen. linda shokolad coffe ee sydney intii lagu guda jiray is-horfadhigii maalin qaatay. xaleysaqdii dhexe xilliga australia ayaa lasuu afjaray howlgalkaasi kadib markii booliis si aada u hubaysanay ay gudaha u galeen maqaayadda, iyadoo taliyaha booliiska ee new south wales andrew shiponi uu sheegay in 17 qof uu ninkaasi halkaasi ku afduubtay saacado badan uu ku haystay. booliiska ayaa sheegay in afduubkaasi uu geystay nin muhaajira oo la yidhaahdo haruun minis oo u dhashay waddankaasi iiraan oo 50 jir ahaa. waxaa kaloo ku dhintay halkaasi nin 34 jir ahaa iyo haweenay 38 jir ahayd. taliyaha booliiska ee new south wales shipione waxa uu sheegay in markii booliiska goobta kafeega ay galeen rosasles weydaarsaday, laakiin aanu caddayn karaynin waxa keenay dhimashada 3 qof. ra-iisul wasaaraha australia tony abbott ayaa waxa uu sheegay in monis uu ahaa nin aan deganayn xagga maskaxda, hay-adaha sharci fulintana ay aad u yaqiineen. sarkaal booliisa iyo 4 ka mid ahaa la haystayaashii lasoo furtay ayaa dhaawacyo haatan laga daaweynayaa.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa kulan kula qaatay isniintii shalay ahayd magaalada roma ee dalka talyaaniga ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu. socdaal lugtiisii ugu horreysay uu ku qiimeynayo xaaladda siyaasadeed ee arrimaha falastiin iyo israa'il. kulankan waxa uu yimid iyadoo saraakiisha falastiin ay iyagu riixayaan qaraar qaramada midoobay ugu baaqday israa'il inay soo afjarto haysashadeeda dhulka falastiiniyiinta ee gacanta ay ku hayso muddada 2 sano. qaraarka qabyada ah oo marxaladan ku saleysan ayaa isna dhinaca kale waxa uu ka yimid dalka jordan oo la filayo inuu golaha amniga ee qaramada midoobay lasoo hordhigo isbuucan. kadib kulan master netanyahu uu la qaatay kerry ayaa waxaa la qorsheynayaa inuu u kicitimi doono maanta oo talaada magaalada baris, halkaasoo wadaxaajood uu kula leeyahay wasiirada dhiiggiisa ah ee dalalka faransiiska, britain iyo jarmalka.
madaxweynaha turkiga dayib erdogan ayaa waxa uu daafacay weeraradii booliisku ay ku qaadeen axaddii qeybo warbaahineed oo ku xiran wadaad degan maraykanka. maser erdogan ayaa isniintii shalay ahayd waxa uu sheegay in xariga 24 taageerayaasha wadaadka fatullah gulen ay ahay jawaab howlgallada xun ee ka dhanka ah ciidamada dowladda turkiga. Mr. Erdogan ayaa meesha ka saaray dhaleeceyn kaga timid midowga Yurub oo gaashaan ku dhiftay oo ahayd in weeraradaasi ay ahaayeen kuwo ka dhana qiyamka Yurub, isagoo sheegay inay tahay dalalka midowga Yurub in ay maarayaan arrimahooda. Turkiga ayaa waxa uu muddaba ku jiray iskuday ah inuu ku soo biiro midowga Yurub. Dalka Mareykanka ayaa isaguna walaac ka muujiyey weeraradaasi. Dadka la xiray waxaa ku jira tafatiraha guud ee wargeyska Zaman oo dalkaasi ugu iibsiga badan, Ikarim Dumani.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay in Moscow ay doonayso in gobolka bariga Ukraine ee ay maamulaan mucaaradku uusan ka simid ahaado Ukraine. Waraysi uu siiyey mid ka mid ah wakaaladaha wararka ayaa Lavrov waxa uu ku adkeysanayaa in Russia ay kali ku tahay xal u raadinta mushkiladda u dhexeysa dowladda fadhigeedu u yahay Kiev iyo ciidamada mucaaradka ee taabacsan Ruushka ee gobolka bariga. Lavrov ayaa waxa uu sheegay in Moscow ay ka go'an tahay in la sameeyo duba habeen dastuuriya oo ay ka qayb galayaan dhammaanba dhinacyada siyaasadda ee dalka Ukraine. Aroor wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Aynu ku bilownay waxaa lasoo afjaray howlgalkii goob kofeega laga cabo oo nin isagu dadka nin dalkaas Australia joogaan raalli hada dhegeystayaale uu halkaasi dadku afduubay. Dadka halkaasi lagu afduubay oo tiradoodu ay dhammeed 17 qof ayaa la heystayaal ahaa muddo 17 saacadooda. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Australia Tony Abbott ayaa saaka ka hadlay dhacdadaasi, waxa uuna sheegay in dalka Australia uu cashar ka bartay dhibaatadii dhacday isagoo oo ka tacsiyeeyey dadkii ku dhintay, caafimaadna u rajeeyay kuwa dhaawacyadu ay soo gaareen. Ibrahim Xasan Daanduray oo haatanba istuudiyaha igu heliya ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray wariye Ibrahim Cumar Baafo oo ah wariye ku sugan Sydney. Wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida hadda xaalku uu yahay meeshii dhibku ka dhacay.
Daanduray, xaaladda goobta dhibaatada uu ka dhacday inta waa ay degan tahay, waxaana dadku ay hadda bilaabayaan isu socodkii gaadiidka iyo in dib loo furo meelihii xirnaa. Waxaadna moodaa in booliisku ay sheegeen in wax walba ay sidooda caadiga ay kusoo noqon doonaan saacadaha soo aadan, iyadoo hadda wax shaqaaqa ayna jirin oo jidad badan ayna xirneen. Wax walbana hadda booliisku waxay caddeeyeen in howlgalkii uu dhammaaday oo qof walbana ganacsigiisa iyo howlihiisa kale uu qabsan karo.
Howlgalka qaabka uu kusoo afjarmay ayaa waxa uu ahaa mid dad ay ku dhinteen, dadna ay ku dhaawacmeen, inkastoo booliisku markii hore uu sheegay in uu kusoo afjarmi doono si nabada. Maxaa keenay in booliiska ee magaalada xoog ku galaan?
Runtii howlgalkan ayaa waxaa lasoo afjaray inta u dhexeysay 2 ilaa 3 aroornimo xilliga magaalada Sydney ee Australia, iyadoo loo adeegsaday in si xoog ah lagu galo kafeega lagu haystay dadka aan waxba galabsan. Israsaaseen dhex martay ciidamada booliiska iyo ninka hubeysan ayaa waxaa ku nafwaayay 2 ka mid a la haystayaasha iyo weliba ninkii dadka haystay. Dadku waxay u arkaan runtii, maadaama markii hore booliisku ay sheegeen in howlgalkan uu ku dhammaan doono si nabad ah iyadoo dhiig daadan, laakiin booliisku ayaa waxa ay warbixin ay soo saareen ay ku sheegeen inay maqleen dhawaq rasaas kaga timaado dhanka qaxwaha, taas oo ay u maleeyeen in ninka uu bilaabay inuu dadka uu dilo. Dabadeedna waxa ay go'aansadeen in si xoog ah ay ku galaan goobta. Waxaa sidoo kale ka horreysay markii rasaastu ay dhacday in dhowr qof ay meesha si orod ah uga soo baxsadeen. Dabadeedna ciidamada booliisku go'aan ayay qaateen in si xoog ah ay xarunta ay ku galaan, taasoo sababtay markii israsaaseynayna dhacdo qadar daqiiqado kadibna waxaa la waayey jawaab ka timaada dhanka kafeega, waxaana isla markii dadku ay garowsadeen in ninka la toogtay. Dabcan sidaas ayayna ku dhacday. Isaga iyo 2 qof kale ayaa isla goobta ku geeriyooday. 4 ka mid a dadkii la haystana waa ay ku dhaawacmeen, iyo mid ka mid a ciidamada booliiska howlgalka ku jiray.
Waa sidee haatan baafu xaaladda dadka dhaawacmay?
Dadka dhaawacmay waxaa la sheegay 3 ka mid a dhaawacoodu aad uu daran yahay, inkastoo lagu dabiibayo isbitaalka magaalada Sydney. 2 qof ee dhimatay ayaa waxay kala ahaayeen nin lagu magacaabo Tori Johnson oo 46 jir ah, waxaana uu ahaa maamulaha kafeega la haystay, iyo weliba haweenay Katrina Dawson la yihaahdo oo 38 jir ah. Dabcan haweenaydan waxay ahayd mid aad lagu ixtiraamo dalka Australia, gaar ahaan gobolka New South Wales. Waxaana ay ahayd garyaqaaneed oo ka shaqeysa wadada dhibaatadu ka dhacday, kamaysan fogeyn xafiiskeeda meesha qaxwaha dadka lagu haystay. Runtii aada ayaa loo hadalayay haweeneydaas, gaar ahaan maadaama ay ahayd garyaqaaneed si aan ah si aada loogu yaqaano magaalada Sydney.
Mas-uuliinta dalka Australia yaa ilaa ay hadda ka hadlay afduubka uu ninkaasi geystay?
Ra-iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa ugu horreeyey saaka waa uu ka hadlay. Wuxuu ka tacsiyeeyey dadkii halkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay. Sidoo kale waxa uu sheegay in Australia cashar ay ka baratay dhibaatadii ka dhacday kafeegan oo dadka lagu haystay. Waxaana uu sheegay in calanka Australia meelo badan oo xafiisyada dowladda iyo weliba gobolka New South Wales in hoos loo dhigo, si buu yiri loo xasuusto dadkii dhibaato lagu geystay oona waxba galabsan halkaasi ku laaday. Laakiin taliyaha ciidanka booliiska gobolka New South Wales ayaa soo gaaray saaka goobta dhibaatadu ay ka dhacday, wuuna la hadlay saxaafadda. Waxaana uu sheegay howlgalka in lasoo afmeeray, intii wax ku maqatayna weli la dabiibaya, intii geeriyootana lama sheegin weli labadan qof dhintay cidda dishay, ma ninka hubaysna, ma booliiska, mase israsaasayntii dhexdoodiina ku dhinteen, taasi weli ma cadda.
Ninkii hubaysnaa afduubka geystay isna dhintay, ma jiraa wax tilmaama oo laga bixinayo?
Ninkan wuxuu yimid dalkan Australia 1996, waa nin 50 jir ah, waxaana uu dhashay dalka Iran. Ninkan wuxuu ahaa nin dembiye badan ka galay dalka Australia oo ugu horreyso inuu dilay xaaskiisii hore. Sidoo kale waxa uu warqado oo aflagaada u diri jiray qoysaska eheladooda, qoysaskan iraahda askartooda ku geeriyooday dagaalada Afghanistan iyo meelaha ciidamada Australiaanka ay joogaan. Sidoo kale dembiyo kale ayaa wadanka u yaalay. Waxaana la sheegay ninkan inuu damaanad uu ku joogay hadda dibadda, taas oo ahayd nin xarig lagu xukumay buu ahaa. Dhanka kalena waxa ay sheegeen dadka muslimiinta ku nool Sydney ama dadka oo isaga jaaliyadiisa kasoo jeedo inuu isku tilmaamay nin sheekha inuu yahay, laakiin waxay sheegeen inuu yahay mid aan ixtiraam iyo xushmadba uusan ku lahayn bulshada dhexdeeda.
Tirada guud dadkii uu makhaayadaasi ku haystay ninkaasi afduubtay, dadka
tirada si rasmi ayaa loo soo saaray, waxay ahaayeen 17 ruux oo la haystay 17 saacadood, laga soo bilaabo 9:45 xilliga Australia dhankeeda bari ilaa iyo howlgalka xilliga uu dhammaaday oo ahayd 3:00
Wariye Ibraahim Cumar Baafo oo ah wariye ku sugan magaalada Sydney ee dalkaasi Australia oo khadka telefoonka ugu waramay Ibraahim Xasan Dandure ayuu kaasi ahaa.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. In ka badan 300 qof ayaa waxaa la sheegayaa in loo gudbiyey maxkamada militari oo ku taala dalkaasi Masar, iyadoo uu loo haysto inay ka mid ahaayeen dad iyagu ka qayb galay banaanbaxyo ayna markaasi gubeen dhismo ay leedahay maxkamadda. Wariyaha v o a ee Qaahira Xuseen Sahnuune ayaa warbixinta noo soo diray.
Xeer ilaalinta guud ee dalka Masar ayaa in ka badan 300 qof u gudbisay maxkamadaha militariga ee waddankani. Sida ay sheegayaan warbaahinta Masaarida, xeer ilaalinta guud ee gobolka Ismaaciiliya oo soo saartay qaraarkani ayaa sheegtay eedeysanayaasha gaaraya 301 qof intooda badan in ay ku kaceen faldab ay ku qabadsiiyeen dhismaha maxkamadda Ismaaciiliya ee waddankani sanadkii hore. Tiro ka mid ah eedeysanayaasha ayaa lagu eedeeyey falal ay ka mid yihiin in ay ka qayb qaateen dibadbaxyada ay horkacayeen kooxaha mucaaradka ee waddankani. Warku waxa uu intaasi ku darayaa eedeysanayaasha loo gudbiyey maxkamadda militariga ayaa waxaa ku jira Maxamed Badiic, hogaamiyaha ururka Aqwaan Muslimiinka, iyo Maxamed Baltaaji oo xubin sara ka ah ururkaasi. Ma aan markii ugu horreysay oo taageerayaasha Aqwaan Muslimiinka loo gudbiyo maxkamadda militariga. Sanadkii hore ayay ahayd markii qaar ka mid ah taageerayaasha mucaaradka loo gudbiyey maxkamadaha militariga xilli dalka uu ku jiray xaalad degdeg ah. dhinaca kale maxkamadda sare ee waddankani ayaa soo saartay xukun ay ku diideyso in dib ay ugu laabtaan ciidamada booliska ilaalinta jaamacadaha waddankani. War ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka Masaarida ayaa lagu xusay in uusan jirin qaanuun ogolaanaya ciidamada ka socda wasaaradda arrimaha gudaha in weligood ay ilaaliyaan amniga gudaha ee jaamacadaha mar haddii la helayo ilaalo gaar ah oo jaamacaduhu ay leeyihiin. maxkamaddani ayaa si adag u sheegtay inay diiday dhammaan dacwadaha lagu doonayay in ciidamada ka socda wasaaradda dib loogu celiyo guud ahaan jaamacadaha dalkani. arrimahan ayaa imaanaya xili qaar ka mid ah jaamacadaha waddankani ay hareeyeen dibadbaxyo ay dhigayaan taageerayaasha akhwaan muslimiinka kadib markii dib loo furay jaamacadaha waddankani bishii Oktoobar ee kal hore. sanadkii hore ayaa ahayd markii wasaaradda arrimaha gudaha amar ay ku bixisay ciidamada ka hortaga rabshadaha in ay ilaaliyaan jaamacadaha waaweyn ee waddankani si looga hortago dibadbaxyada lagu taageerayay Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee Masaarida. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
lix qof oo ay ku jiraan caruur iyo dumar ayaa nin dibleyhii waxa uu ku joogtay Montgomery oo ka tirsan gobolka Pennsylvania kadib markii muran uu soo dhex galay ninkaasi iyo qoyskiisa. ninka geesta falkaasi ayaa la sheegay inuu xiraa dharka ciidanka militariga Mareykanka, wuxuuna hore u soo noqday sargaal ka mid noqday ciidamadii ka soo dagaalamay dalkaasi Ciraaq. haddaba Zaare Cabdi Axmed oo istuudiyaha la fadhida ayaa dhacdadana waxay ka wareystay Cabdulaahi Maxamed Warsame oo isagu ka mid a dadka degan gobolkaasi Pennsylvania.
Waa horta waxa sida muuqata ninkan waxaa la yidhaahdaa maxaankula Brad William Stone, waa nin 35 jir ah sida la sheegay, oo ka tirsanaa ciidamadii loo diray Ciraaq. hal mar baa loo diray Ciraaq, uu kasoo shaqeeyey kadibna wuu soo noqday dibka meesha jira. waxa weeye ninka saaxiibadii mar la wareystay, nin saaxiibkiisa askari wada ahaayeen, wuxuu sheegay inuu ahaa nin aada u wanaagsan, nin dadka jecel, waddankiisana jecel, usoo dagaalamay. macnihii wuu rumaysan waayey caqliyan inuu ninkaas wax aqli karo. so waxa meesha yaalla waxa weeyaan meesha horta shul ka dhaca waxa la yidhaha Montgomery County, waa meel countiga Montgomery, magaalo yar oo la yidhahda Pennsburg.
waa tahay see wax u dhaceen marka Cabdulaahiyo?
marka sida la aaminsanyahay waxa weeye waxaa jiray muran ka dhexeeyey faamilkii xaas uu furay iyo caruurtiisa laysku haystay, sida America badanaa laysku qabta caruurta cid ahaanaysa ama aabaha ama hooyada. marka dibka inta badan halkaasu ka yimid sida la malaynayo, wax caddaan oo lahuba maaha. hadda boolisku sidii sheegayaan weli wax caddayna lama hayo, laakiin waxaa la leeyahay muran baa ka dhexeeyey xaaskiisa. dabeedna wuxuu tegay gurigii ayuu tegay galabtay, wuxuu bilaabay xabad oo rambage oo aan kasooc lahayn oo dadkii laayay. marka dad badan uu ku dilay ilaa lix qof meelahaasoo caruur iyo ay ku jiraan dad waaweyna waaye lah.
marka lixda qof ee uu dilay ma qoyskiisiba mise waa dad kale oo banaanka ka ah?
qoyskii waxa weeye qoyskii isagoo kasoo jeedo maahan, waa xididka dadka la isaga xaggiisa xaaskiisa kasoo jeedaan.
waa tahay marka ma waxaa la leeyahay qof maskaxda ee dhaawac ka qabay waaye, ma qof dhib soo gaarayba, ma qof maxaa lagu tilmaami karaa ninkan marka markuu rasaas intaasi la-eg uu geysanayay iyo dilal intaasi la-eg inuu dad dilo?
walaal horta weli wax caddaana lagama hayo, cid baartay baaritaan rasmi ahaysa ma jirto. isaga laftiisa hadda waa baxsad oo lama hayo, cidna wax ma weydiin, cid hore uga war haysana ma jirto sida cad ama booliska ay sheegayaan. dadka yaqaanana waxaa leeyihiin wuxuu ahaa nin wanaagsan oo farxaan ah oo degan oo dadka wanaagsan ka mid a, ayay leeyihiin saaxiibadii way la yaabsanyahan calashaan. mid ka mid a wuxuuba sheegay inuu ohiin kala joog waya calashaan, marku maqlay ninkaasa waxa dilay. laakiin waxa meesha la aaminsanyahay waxa weeye dabcan inkastoo ciidamada la geeyay Ciraaq ama la geeyay dhulalkaas kasoo dagaalaa markay soo noqdaan maskaxdooda aanay caadi ahayn, mid la ogyahay midaa loogeyn intaba way jirtaa. laakiin ninka waxaa lagu malaynayaa waxaa ku kalifatan inay tahay caruurtiisa dhibka indhaxgiisa muran ka dhexeeyey xaaskiisii uu furay oo hore, iyo faamilkii ay ka dhalatay iyo caruurta wax ku xiriirsan yihiin baa la aaminsanyahay.
waa taa Cabdulaahi, waxaa la leeyahay magaalada Philadelphia dhankeeda ayuu u cararay oo duleedkeeda ayay awalba wax ka dhaceen kama aysan fogeyn. marka tan iyo waqtigan in la qabtay isagii inuu hubkii weli wato oo khatartaasi dad kale ay wax uu geysan karo, maxaad kala socotaa ama warbaahintu ay leedahay?
walaal waxaa la leeyahay sida laga soo wariyey, booliisku maaha inay warbixin badan ka bixiyeen, laakiin mid gabar xeer ilaaliya oo la yidhahdo Reese Verman ayaa laga wareystay. marka waxay tiri waqtigaas aan joogno, waqti ahaan laysa shir jaraa qabatay, ma garan karna meel uu jiro, inuu nagu dhoweyna naga fogeyey. waxaa la ogeyay inuu baxsad yahay, waxaa la qiyaasay inuu sito dharkan militariga xidhan ama ah cagaar ah ama dhar kale sito, wuuna aadna u hubaysan waa khatar baa la yidhi. dadka magaalada jooga tuulada yar joogana waxaa lagu amray inay guryaha aanay kasoo bixin oo guryaha ku jiraan.
Waa tahay guud ahaan goobtii ay wax ka dhaceen iyo magaaladaasi dilku uu ka dhacay hadda waa xaalkeedu waa mid nooceeya?
Dadku aaday u naxsan yihiin. Marka ugu horreysa wax weye nin dilay maxaan ku dhahdaa 6 qof oo xaaskiisii hore ayeydiis oo xaaskiisa ayeydiis ahayd maxaan ku dhahay xaaskiisa hooyadeed gabar iyada la dhalatay iyo wiil iyada la dhashay iyo laba caruuro midna uu abti u ahaa midna uu adeer macnaha wiil iyo gabar abtiya u ahaa laay calashaad dilay qatarta cilmi baa dareemaysaa. Macnaha waxaa macquula baa laleeyahay in ninkani maskaxiyan ama waxa ugu jiran ama ahaado qof macnaha suicidal ahaan wax u samaynaya inuu dadka la laayo waa macquul aaminna maaha. Booliska hadda isagii baaritaan ugu jiraan. Marka ujeedka laleeyahay waxa weye haddii lacala isdaafsa ay dhacaan inaad wax ku noqon sidaas dadka loo amray inay gudaha ku jiraan si aan ammaan ahaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Warsabe oo ka mid ah dadka degan gobolka Pennsylvania oo khadka telefoonka ugu warramayey Zahra Cabdi Axmed.
Tahay subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Qaybihii ugu dambeeyay idaacadda ayaynu ku sii siqaynaaye qodobka ugu dambeeya. Madaxda sare ee qaramada midoobay ayaa ah ee u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa ka digay in 5 million oo ruux oo ku dhex dabmay colaadda saameysay gobollada ku yaala bariga Ukraine inay haatan ugu jiraan xaalad nololeed oo adag iyadoo ay ku soo fool leedahay qabowga adag ee jilaalka. Warbixin cusub oo uu soo saaray guddiga xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in dadka reer Ukraine ay wajahayaan dhibaato isa soo taraysa oo xagga nolosha ah, meelaha ay gacanta ku hayaan goon-goosadka, iyadoo taasina ay ugu wacan tahay dagaalka iyo sharci la-aanta ka jirta goobahaasi. Wariyaha V o eda Lisa Shalein ayaa warbixinta kasoo dirtay Geneva, waxaase soo koobayay Ibrahim Xasan Danduray.
Kormeerayaasha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa qiray in xaaladda malaayiin ruux oo ku nool bariga dalkaasi Ukraine ay ka sii dartay. Tani waa xabad joojintii dowladda iyo fallaagadu ay ku heshiiyeen bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay 5-teedii. Warbixintu waxay sheegtay in 1,307 qof la dilay tan iyo markaasi, oo ah in ka badan 3 meelood oo meel dadka la dilay tan iyo intii ay dalkaasi colaaddu ka bilaabatay bishii Abriil ee lasoo dhaafay, oo tiradoodu ay dhammayd 4,700 oo qof. Warbixintu waxay sheegtay in isku celcelis ahaan ay 13 qof maalintii dhimanayeen iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 1,322 qof. Madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee Mareykanka, Yurub iyo bartamaha Eeshiya, Gianni Magazzini, ayaa waxa uu dhimashada sii kordhaysa uu aaneynayaa xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo sharci la-aanta ka jirta dhulka ay haystaan guno ugoostada Ruushka u taageero.
The report points into the very close link between the impact of the presence of foreign fighters and heavy and sophisticated weaponry in the east.
Warbixintu waxay tilmaamaysaa inuu xiriir dhow ka dhexeeyo saameynta joogitaanka dagaalyahaniin shisheeye hubka culus ee yaalla bariga Ukraine, xaaladda aadminimo ee ka jirta halkaasi, dilka sii socda, jirdilka, kufsiga, afduubka, shaqada oo qasab dadka looga dhigo, iyo madax furashada ee meelaha ay haystaan kooxaha hubaysan. Warbixintu waxay intaas ku dartay in kaabayaasha dhaqaalaha ee burburay, dhaqaalaha fashilmay, iyo carqaladowga adeegyada bulshada sida caafimaadka ay kuwa dhibaatooyinka aadka ugu nugul ay yihiin, gaar ahaan dadka waaweyn, caruurta, iyo shakhsiyaadka hay-adaha daryeelka ee caafimaadka. Kadib doorashooyinkii ka dhacay bishii lasoo dhaafay, meelaha ay gacanta ku hayaan goon-goostada ayaa dowladda Ukraine waxa ay jirtay lacagii ay siin jirtay dadka howlgabka ah iyo maalgelinta ay ku samayn jirtay dugsiyada iyo cusbitaalada meelaha ay fallaagadu haysato. Dadkii isaga soo taga goobahaasi oo iska diiwaan geliya magaalooyinka ay dowladda Ukraine gacan ku hayso iyaga oo muhaajiriina ayaa waxaa laga yaabaa inay helaan lacagaha daryeel ee ay dowladdu bixiso. Magasiina ayaa u sheegay VOA in dad badan aanay u suurtagelinin inay iyagu ka gaaraan isdiiwaangelinta muhaajiriinta oo muddada kama dambaysta ee loo qabto ay tahay 11 bishan December.
There are areas that are controlled effectively by armed groups, but of course the implication of this decision.
Dabcan dhibaatada ayaa in iyadoo dadka aanay qaar malaha doonin inay isaga tagaan halkaasi iyadoo qaar kalena afduub loo haysto, waxaana qaarkood lagu qasbaa inay qabtaan howlo ay dhici karto in aanay doonaynin inay qabtaan, waxaas oo dhan oo ah wax laga walaaco. Warbixinta ayaa sheegtay in in ka badan 1 milyan oo qof ay isaga tageen bariga Ukraine, iyadoo tirada ay isugu jirto kuwa iyagu ku barakacay gudaha Ukraine iyo kuwa u qaxay Russia, waxaana dadka barakacay ku jira ku dhowaad 20,000 oo hore uga soo barakacay Crimea oo Ruushku u qabsaday horaantii sanadkan.
Warbixintii wariyaha V O A da ay kasoo dirtay magaalada Geneve waa gabadha la yiraahdo Lisa Schlein oo uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduray. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington. Dhegihiina waxaa ku soo dhacaya muusigii Saaka, waa heeska codka baxsan Hodan Cabdiraxmaan. Taay codkaasi baxsan Hodan Cabdiraxmaan ee Ibrahim Xasan Dandureyo. Heeskan waxaa lagu bilaabay Amoorihii Jaceylko. Marka erayga Amore waa Talyaani, maxaa loo soo qaatay oo lagu soo daray suugaantan?
Zahro su'aashaas ay weydiineysaa ayaan waxaan weydiiyey muallifkii heesta sameeyay Cabdulaahi Lecturer mar aan kula kulmay magaalada Toronto. Waan idhi, ma heesta ayaa kula gashay Amoro mase waa wax maaratay dhabaho aad si kale igu muuji karayso? Markaasa wuxuu yidhi, maya ereyada ay la galeen.
Waa sax, asaaska noloshow hadda waad aragtaa eeda ayay ku socotaa. Waa hagaag gabagaba ayay u tahay heeskaasi guud ahaan idaacaddayda aroornimo. Ibraahim Xasan Daanduray anigu ah Sahra Cabdiaxmed buuxaynu leenahay. Inta aynu garabta mar kale hawada ku kulmi doono, waxaan idinkaga tageynaa codkaasi baxsan in dhegihiina.
Laakiin Zahro iyo muallifka markii dambe waxaan leeyahay Amoro mar haddii aad qaadato miyana maxaa u raaci
weysaa? Amoro miyo waa tahay gudahan idaacaddii waa naga intahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
It's 4 hours universal time. Stay tuned for Daybreak Africa coming up after these latest world news headlines.
The president of DRC lashes out at the international community. South Sudan leaders criticized over their country's year-long conflict. I'm Victor Beatty reporting from Washington. DRC President Joseph Kabila told Parliament Monday he'll not take orders from foreign leaders. Under pressure to leave office when his second term ends in 2 years, Mr. Kabila said Congo is ready to receive advice from the West but will never accept injunctions. He also said it's time for UN peacekeepers to leave. The UN mission in DRC for 15 years is scheduled for renewal back in March. Meanwhile, the chief of UN peacekeeping, Hervé Ladsou, says only a few of Rwanda's FDLR rebels operating in eastern DRC have laid down their arms ahead of next month's deadline to disarm. He said that means the peacekeeping force will launch operations next month. The UN Security Council Monday blamed South Sudan's man-made political security and humanitarian catastrophe for its feuding leadership. The council threatened sanctions against those perceived as impeding the peace process. Meanwhile, a human rights team from the UN mission in South Sudan visited rural Nyong County, finding a lack of judges and prosecutors, vacant court buildings, and prisoners subjected to long detentions. Alex Malapenga is an advisor to the UN mission UNMISS.
We discover that the people that are in custody are not lawfully detained. We get their names and give them out to the human rights officers. The human rights officers are the ones that are going to take up and investigate to know why these people are not lawfully detained.
The team discovered that in some cases, women were detained for crimes committed by their male relatives. Meanwhile, Nyong County officials say those detained are kept locked up in the interest of public safety. This is VOA News. The World Health Organization Monday said the Ebola death toll has now climbed above 6,800 with nearly 18,500 known cases, most of them in West Africa. As of December 13, the WHO said 6,841 have died of the virus and Sierra Leone remains the epicenter of the disease. In Tunisia, campaigning has entered the final days ahead of Sunday's presidential election. The North African country is to hold a runoff between incumbent Mansif Marzouki and Beji Caid El Sebsi, a veteran secular leader of Nida Tunis. This voter, Mahdi El Jabli, said the elections have been transparent compared to past ballots. He says now he can vote for the candidate he likes, whereas before he was under pressure to cast a vote a certain way. Mr. El Sebsi narrowly defeated Mr. Marzouki in the first round of voting, the first in Tunisia since the ouster of autocratic ruler Zain El Abidine Ben Ali. Egypt on Monday unveiled four newly renovated halls of the famed Tutankhamun Gallery in the Egyptian Museum in Cairo, housing treasures discovered back in 1922, along with the mummy of the 19-year-old boy king in Luxor. Ambassador James Moran heads the European delegation to Egypt.
And staying with the theme of Tutankhamun, let me announce today that the European Union will contribute next year to the restoration of the east wing of the Tutankhamun Gallery right here at the Museum of Antiquities. With a contribution of €92,500 and working with Munir Nirmatalla and his expert team, we are very much looking forward to making our contribution to the restoration and revival of this museum.
He says the EU supports the project to boost Egypt's tourism sector, whose revival, he said, was vital for the economy. Several years of political turmoil since the ouster of longtime President Hosni Mubarak has battered Egypt's economy amid falling tourist revenues and investment. A Chinese-operated sugar refinery in Madagascar damaged last week during violent labor unrest will seek compensation from the government. A company spokesman said the damage was so severe it may take years before normal production is reviewed. Four people were killed in the riots and workers protesting the detention of two colleagues. The Chinese embassy expressed shock over the violence, complaining authorities had failed to provide adequate protection. A Ugandan nanny convicted of assaulting a toddler has been sentenced to 4 years in jail. Jali Tumahira pleaded guilty last week to assaulting the child. The case sparked outrage after video footage circulated that appeared to show the nanny beating the child, who was less than two. It prompted calls for child minders in Uganda to be certified before being employed. I'm Victor Beatty, VOA News.
That's the latest world news from VOA.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Barty in Washington. Today is Tuesday, December 16th, and here are some of the stories we are covering. Nigeria oil and gas workers vow to continue their strike until the government meets their demands.
We deem it necessary at this point to call on government to be responsible to the citizens of Nigeria to make sure that the turnaround maintenance are carried out on the refineries and that we're able to start refining the petroleum products locally.
Igwe Achez is president of Nigeria's Oil and Gas Workers Union. We'll tell you why government doctors in Zimbabwe are threatening yet another strike. IDPs in South Sudan have been given an ultimatum to be relocated or else. And the WHO says new Ebola diagnostic tests will be available in coming months.
We're looking primarily at how implementable, how usable these such tests would be, how much training was required, how feasible is it to implement these outside biosafety level laboratories.
Mark Perkins is Chief Scientific Officer for the Foundation of Innovative New Diagnostics. We'll examine the unexpected ways in which the country of Chad is wielding its influence across Africa. And why is it difficult these days to see crocodiles in Burundi? Those stories, plus Mark Oldman's sports and our listener of the day, are coming up on Daybreak Africa. The president of Nigeria's National Union of Petroleum and Natural Gas Workers Union says their strike, which began yesterday, Monday, will continue until the government meets their demands. The workers are demanding, among other things, the passage of the long-awaited petroleum industry bill aimed at overhauling the inefficient and corrupt oil sector. They also want unfair labor practices between oil companies and government agencies dealt with. Oil and Gas Workers Union President Igwe Achez says the strike is also the result of the government's inability to carry out turnaround maintenance of refineries and its failure to reduce petroleum prices at the pump.
For the past 4 years, we've been battling on the issues of a passage of the petroleum industry bill that can restore hope into the Nigerian oil and gas sector as a main economic sector of the nation. Today, as it stands, it has been like a dream not coming to reality. The National Assembly is yet to pass the industry bill, the PIB, and that is also causing a lot of challenges in terms of the system. And rightly, today, the oil price globally is down, and that brings us to the question why the nation's refineries are not functioning properly and why turnaround maintenance are not also taking place on these refineries. We deem it necessary at this point to call on government to be responsible to the citizens of Nigeria to make sure that the turnaround maintenance are carried out on the refineries and that we're able to start refining petroleum products locally instead of depending on importation and the payment of subsidies, which is fraudulent.
Mr. Ashe, these are some major issues that you are concerned about. One would think that it would take a long time for any government to implement these concerns. Do you mind giving the government some time to do so?
I do not know when people keep saying these issues will give government a long time to solve. This issue of the turnaround maintenance started even when Obasanjo took over as the president of this country. And we're talking about a new election coming up in 2015. And I keep asking myself, just as you're asking, is government really committed in terms of making sure life improves in the common man's environment? So that is where we find ourselves today.
I'm just looking at the list of demands. And I think one of them is that you want the government to improve the country's bad road networks. One would say, why not stick to issues that relate to oil? What does it have to do with road network?
The only way tankers can haulage petroleum products from the west, from the south, to down north, the road. And our roads are totally out of place. The roads are all bad. You'll be hearing a situation where tankers will fall off the roads, and then there are explosions, loss of lives, and this keep going on every month, every day.
Why go on strike during this holiday season? Because your strike might hurt the ordinary Nigerians. Are you not concerned about that?
I'm really concerned about that. And I want to tell you outrightly that Nigerians are even fed up with the situations of things in this country in terms of the natures of the roads, in terms of non-availability of this petroleum product, in terms of the continuous payment of fraudulent subsidy payments to a few Nigerians, mortgaging the future of Nigeria. Nigerians are also tired in terms of the payment of illicit electricity bill. We are paying illicit fraudulent light bills. And government in power and the various agencies responsible are still not committed to these issues.
Egwe Aiches is president of Nigeria's Oil and Gas Workers Union. He was speaking with me from Port Harcourt, the capital of Nigeria's Rivers State. Government hospital doctors in Zimbabwe are threatening to embark on yet another strike during the Christmas and New Year holidays if the government continues to refuse to pay them for the 3 weeks that they were on strike between October and in November. The government says it will cut about $100 from the salaries of doctors who took part in what is it said was an illegal 3-week strike between October and November. Deputy Health Minister Paul Chemeza says his ministry is only implementing government policy by reducing the salaries.
The government position is not the government on the issue of doctors. It's a government policy on withdrawal of labor. And this is not a Chemeza position or a Minister of Health position. It's a government position, which I cannot alter by myself. If you do not go to work for a week, for a month, for 3 months, whatever period, the Auditor General wants to see the salary of those people that didn't go to work because they expect that money to be there because you cannot pay for a service that has not been provided. So as much as we like, I like my young brother, I cannot, as Chimeza, alter that position. It's not vindictiveness. It's a government position, which is, in all sense and purposes, if you work, you get paid. If you don't work, you don't get paid. It is as simple as that. Also, unfortunately, for now, they will count on a pro rata basis. How many days were you away from work? And those days are deducted from the salary. This is the position of the government. And if the CEOs pay or whoever pays, they will be charged. The responsible authorities, because the audit will come, and everyone knows people were not at work, and they'll say, how come these people were paid? What did you pay them for? And what will we say? This is prudent use of government funds.
But their argument, Dr. Chimeza, is that the industrial action was legal because they gave government a 14-day notice.
No, it doesn't work like that. Whether legal or not legal.
Deputy Zimbabwe Health Minister Paul Chimeza was speaking with Blessing Zulu of VOA's Zimbabwe program. The World Health Organization says diagnostic tests that could more rapidly and simply detect the Ebola virus are being developed. After reviewing test candidates, WHO and partner agencies believe some of these new diagnostics will be available for use in West Africa in the next few months. Lisa Schlein reports for VOA from WHO headquarters in Geneva.
It now takes between 9 hours and 4 days to get confirmation of a suspected case of Ebola in West Africa. By any measure, this is too long because the virus spreads quickly and the possibility of more infections occurring while waiting for the test results is all too likely. Health agencies agree there's an urgent need for innovative ways to provide rapid, sensitive, safe, and simple testing for Ebola. The World Health Organization says progress may not be as fast as some would like, but progress is being made. Dr. Francis Musi is focusing on Ebola diagnostics at WHO. He tells VOA two types of tests are being considered.
The rapid pregnancy type of test, but may take about 15 minutes, and the other ones based on nucleic acid technology, so the genetic material or the virus, and those test may take maybe around 1 hour. And this second category of test will probably be more sensitive, will be able to pick up the virus more easily.
WHO, Doctors Without Borders, and the private organization, the Foundation of Innovative New Diagnostics, are working with a number of companies to develop the tests and review them in record time. FIND Chief Scientific Officer Mark Perkins says field trials for one of the diagnostic tests will begin in February. He says the trials are likely to take place in either Sierra Leone or Guinea.
So we'd be looking primarily at how implementable, how usable these such tests would be, how much training was required, how feasible is it to implement these outside biosafety level laboratories, etc. Those are trials, I think, that will be relatively brief. We imagine spending 2 to 4 weeks on such studies.
There are 19 mobile laboratories in the 3 Ebola-hit countries in West Africa. 3 more labs soon will be deployed. WHO says there are plans to move smaller, more flexible lab facilities closer to where the patients live. This, it says, will enable people to quickly know whether or not they have tested positive for Ebola. If that is the case, then treatment for the disease can begin quickly. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Tuesday, December 16th. And please send your comments and opinions to daybreakafrica@voanews.com. Daybreak Africa time is coming up at 16 minutes past the hour. Chad is said to be playing a major role in the number of conflicts in Africa, including Boko Haram in Nigeria, the insurgency in northern Mali, and the crisis in the Central African Republic. Chris Stein reports up from Nigeria's capital, Abuja, on how this large Central African nation is becoming something of a regional power.
Earlier this month, protesters belonging to the Bring Back Our Girls group, which is pushing for the release of the more than 200 schoolgirls abducted by the Nigerian Islamist extremist group Boko Haram earlier this year, marched on an unusual target, the embassy of Chad. Poor, and with a long history of wars and coups, Chad has recently been playing an outsized role in West and Central African affairs. A short-lived ceasefire between the Islamist group and Nigeria's government was brokered in Chad's capital, N'Djamena. The country lies close to territory that Boko Haram has effectively taken over, both in Nigeria and in Cameroon. Yet, the group never seems to bother attacking Chad. All these factors have led to a growing feeling of suspicion in Nigeria. Many feel Chad is not doing enough to fight off the Islamist group, or worse, is somehow cooperating with the insurgents. Ryan Cummings is chief Africa analyst at Red 24, a South Africa-based crisis management firm, who has also written on Chad's geopolitics.
There's the perception within Nigeria that its neighbors are not doing enough to aid the country in combating Boko Haram, when it's becoming quite apparent that Boko Haram is no longer just a Nigerian-specific problem.
From Washington, this is VOA's International Edition. Gunman and 2 hostages dead in Australia cafe standoff. Turkey's president defends raids against media outlets. Millions in Ukraine struggle to survive. We'll visit an American prison where inmates are doing something very unusual. These stories are more just ahead. I'm Ray Kugel. Australian police confirmed 3 people were killed during a day-long standoff at a Sydney cafe, including the hostage taker. The siege ended at about 2 a.m. local time in the heart of Sydney's financial and shopping district after heavily armed police stormed the cafe where a man reportedly held 17 people hostage for about 16 hours. New South Wales police say the 50-year-old assailant, identified as Iranian immigrant Manharan Monis, is dead. A 34-year-old man and a 38-year-old woman also were killed. Gunfire was exchanged, but police would not confirm the causes of the 3 deaths. 4 hostages and a police officer are being treated for non-life-threatening injuries. Prime Minister Tony Abbott says the gunman was politically motivated, calling him mentally unstable, and was well-known to law enforcement. Freelance journalist Phil Mercer told VOA from Sydney that Australia has been bracing itself for such violence for some time.
This is a country that's been on heightened alert for fear of domestic Islamic terror. So I would imagine that the period ahead for Australia will involve quite a painful and intense debate about where minorities sit in this country, how this country deals with the threat of extremism, and how the country deals with its minority groups.
Reporter Phil Mercer. As a dramatic hostage-taking unfolded in Sydney, another incident involving suspected Islamic radicals was playing out in France. French police detained almost a dozen Islamist suspects in raids Monday following a months-long investigation. Those arrested include would-be jihadists hoping to join the fight in the Middle East and their recruiters. Lisa Bryant has more from Paris.
French media reports that the arrest took place at approximately the same time across the country, yielding the reported arrests of about 10 people. There was no immediate official statement about the detentions. But according to police sources, those detained are between 19 and 34 years old. They include both would-be jihadists as well as several people who have returned from Syria, where authorities fear they may have joined the ranks of the Islamic State and other radical groups. A lawyer for one of the suspects, Thomas Erin Amabile, told France's BFM TV that he had spoken to his client for half an hour, but lacked information about what he suspected of. Authorities say the number of French nationals heading to Iraq or Syria to join the Islamist insurgency has shot up by 80% since January. They estimate that more than 1,100 are implicated in various jihadist groups. Overall, about 3,000 Europeans have tried to join the insurgency, with France and Belgium counting among the leading exporters of radical Islam. Experts say many here come from non-Muslim backgrounds, like Maxime Auchard, a young man from Brittany who was filmed in a bloody Islamic State video of the execution of Syrian soldiers. Islamist specialist Alexandre Delval.
Belgium. Francophone Belgium and France are the most secularist country in the West, then I think it's also one kind of explanation why integrists can be very radical in those two countries, because they really think that the state is an anti-God, anti-religious state.
Police opened investigations leading to Monday's arrests more than a year ago. They say the suspects kept low profiles. France is particularly concerned.
The vast Lake Tanganyika used to be nicknamed Crocodile, as there were so many pairs of floating eyes and scaly tails circling the waters. But after a civil war and continued hunger in Africa's most food-insecure country, the crocodiles are not to be seen, except in the home of one dedicated croc monsieur in the capital, Bujumbura, who took in a handful of babies and is about to be stuck with more than 40 more, Hannah McNeish reports.
The crocodiles have all but disappeared from the shores of Burundi's Lake Tanganyika, the longest freshwater lake in the world. Waiters at an upmarket lakeside restaurant say the only crocodiles they see are the ones embroidered on the napkins, and they suspect the real ones have swum to Zambia to take refuge from poachers who have plundered the lake for meat in sub-Saharan Africa's hungriest country. But just minutes away, eight of them are sunning themselves on the front porch of former charity worker Albert Ngendera. He says most crocodiles were eaten during a 12-year civil war in Burundi, and so when he saw poachers bringing these babies back from the lake 12 years ago, he snapped them up. He says before he had dogs, about 10 of them. But dogs have no benefit. They're there for security, but nothing else. The crocodiles are nice to look at. Now he likens his collection of 40 pigeons, 7 crocodiles, 8 tortoises, 2 snakes, 1 monkey and a chimpanzee to a type of ark for Burundi's endangered animals. He has rescued most of them from hunters who now know he will buy animals to save them from cooking pots. Even though Albert has eaten crocodile in the past, he would never dream of it now, and treats his pets as well as he does his 6 children. He says he would do everything he could so that they can eat, that they're like his children, and he will always love them like that. His children know this because he tells them that if the animals don't eat, they won't either. He has names for some of them, like Maria and Andre, and wants to open a park for them on government land he's been promised. Albert's croc stock is about to rise sharply, with the first of up to 45 babies expected in January. Even though Albert loves his pets, if he realises his grand plan of breeding between 5 to 10,000 crocodiles over the next 20 to 50 years, he will literally reduce them to bits to make women's handbags and men's belts. Nearer the city centre, Burundi's Living Museum houses 7 crocodiles in small pens. The zoo has few visitors able to afford the $4 guinea pigs and $10 rabbits to feed the crocs that have lived alone for almost 20 years because there's no space for babies. Manager Jean-Marie Ntahamvukia says he too is waiting for the government to grant him more land to give the zoo's star-crossed crocs, Romeo and Juliet, a chance to be together. But Director General of the Ministry of Environment, Firouzi Mohammed, says a law imposing 6-month jail terms and fines for poaching will protect the crocodiles in the lake. And he is against the animals being kept in captivity. Hannah McNeish for VOA in Bujumbura, Burundi.
Time now for Daybreak Africa Sports. And here is Mark Ouma in Johannesburg, South Africa. Very good Tuesday morning to you, Mark.
Good morning, James. In our Daybreak Africa Sports News, we begin with basketball. Egypt's Sporting Alexandria beat the Mayotte Islands Mtsapere 75-62 at the African Men's Club Basketball Championships in the Tunisian capital Tunis on Monday. Tunisia's Club Africains outplayed Equatorial Guinea's Malabo Kings 77-63. The Democratic Republic of Congo's Mazembe edged Ivory Coast's Abidjan Basketball Club 79-72 as Tunisia's US Monastir outplayed Nigeria's Mark Mentors 76-65, while Tunisia's ES Radez surprised Angolan defending champions Primero de Agosto 86-82. Turning to football, Chad edged the Republic of Congo 3-2 in the finals of the Central Africa Economic and Monetary Community SEMA Cup final in Bata, Equatorial Guinea on Sunday. This is Chad's first triumph in the annual regional event started in 2003. Earlier on in the bronze medal playoff, Cameroon pipped Equatorial Guinea 7-6 in a penalty shootout after the teams played to a scoreless draw in open play. In Morocco, Mexico's Cruz Azul challenged Spain's Real Madrid in the first semifinal at the FIFA Club World Cup in Rabat today, Tuesday. In handball, the Democratic Republic of Congo's police beat Uganda Prisons 36-28 to win the men's final at the Eastern Central Africa Handball Club Championships in Nairobi, Kenya. The women's final was an all-Kenyan affair where Nairobi Waters outplayed National Cereals and Produce Board 31-21. Finally, in athletics, Eritrean World Half Marathon Championship silver medalist Samuel Tegei triumphed in the men's race at the Castellano Manchego Cross Country Championships in Quintanar de la Orden, some 110 kilometers south of the Spanish capital Madrid on Sunday. And that's it for Daybreak Africa Sports News. I'm Mark Ouma in Johannesburg, South Africa. Back to you, James, in Washington.
Thank you, Mark. Have a very good day. Here's our list of mail for this Tuesday morning, December 16th.
Good day. I have a question to ask. My question is that, is Boko Haram more powerful than the defense we have in the nations, that they are terrorizing all the nations? This is from Voodoo in Cross River State. Thank you, Emmanuel.
We thank you, listener, for your comment, and please send your viewpoints to DaybreakAfrica at voanews.com. Briefly, before we leave you, a summary of Africa news. The president of the Democratic Republic of Congo, Joseph Kabila, says he will not take orders from foreign leaders and that it is time for United Nations peacekeepers to leave his country. In a lengthy speech before Parliament on Monday, Mr. Kabila said Congo is ready to receive advice, guidelines, and suggestions from the West, but he said Congo will never accept what he called injunctions. Mr. Kabila is under strong international pressure, particularly from the United States and France, to leave office after his second term is over. That is it for this Tuesday, December 16th edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty, Ricky Stradak, as well as sports editor Mark Ouma, along with our engineer James Harmon, I'm James Butty saying, have a lovely day, Africa.
Hello, this is Sunday Shomari. Join me every Monday for your lighthearted show, Let's Talk. Right, Monday at 17:30 UTC for interviews, great music, and a whole lot of laughter. Right here at the VOA Africa. Keep it locked. VOA Africa, don't miss.
VOA. On Africa News Tonight, we let the sound tell the story, putting you in the middle of events from Africa's news to world crises. Africa News Tonight, comes to you live from the Voice of America on the following shortwave frequencies, 6080 kilohertz,